D-Baby.
Yeah, well, yeah, yes. My name is Manas. My first job for you. Back a break, okay. I've been around the world in a yeah. Mose mweni pita ni peza my fans, bati kataba ni chasha, lena nguvani uza di. Fali weo neo ni nangala adi, nyimbo zako zimbeka fantastic. Stawa yako ni original, si plastic. Bauze mweni, bauze. Fali weo neo ni nangala adi, kati osa yosa kuvile kati nyusa. Respunzi zako mbazako mataki. Reja manja njiba pindire shona, I rap for commission. Mine's a chona, my fans back complainer. Hands in the chona, kasi sinigona, nipanga chechuma. Muri rana wa deke deke, ndika shinga muno pera ne terikwete. Ndava, ndaka simba se birikisi. Orogo mandega dega imi ndinga birikisi. Ndiri musoro imi, muri muse. Oro muwe gumibodo amundi wise. Kaso sonzo ukanga ikwachise. Sine ikabajwa shati wani aizu nse. Uri jaka ndiri foroma. Daka boy, ndi chiri foro mani. Jinewe mufana, itazi sina biyo boxi ndo kutwanya. Fali weo neo ni nangala adi. Nyimbo zako zimbeka fantasi. Sao yako ni original, si plastic. Tiki Fali weo neo ni nangala adi. Osa yosa kufile kavi music. Respunzi zako manzako mataki. Tiki Mbeteko na wo ambeteko. Slap this addicted. I'm okay, market too. Of your square, we beat my fans by me. Fali weo neo ni nangala addicted. Nyimbo zako zimbeka fantastic. Sao yako ni original, si plastic. Fali weo neo ni nangala addicted. Osa yosa kufile kavi music. Fresh punzi zako manzako mataki. Ambekeko na wo ambekeko. Addicted. Aza music addicted.
This is a Game On production.